alongside the Norati Jennifer. Tell them so.
Jesus Christ na kupenda wewe. Oh, oh, oh. Jesus Christ na kupenda wewe. Yeah, yeah, yeah.
Na kupenda sana Yesu. Oh, daddy, mpapasi wa maisha yangu. Na kupenda sana Yesu. Oh, daddy, mpapasi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Nakupenda sana Yesu, oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Nakupenda sana Yesu, oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me.
Mimi sana kupenda sana Yesu maisha ni mwangu. Life without you run ni misi ya wezi. Ngoze ni mata ni be my treasure. Lord umiritene ya mopsi ya wezi. Temtoja ziki kutala ni ya pushi. My enemy sana foni seme ya mimengi. Landi with me siwezi bila wewe.
Love me with me siwezi bila wewe.
Landi with me siwezi bila wewe.
Love me with me siwezi bila wewe.
Nakupenda sana Yesu. Oh daddy mwokozi wa maisha yangu. Nakupenda sana Yesu. Oh daddy mwokozi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Nakupenda sana Yesu, oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Nakupenda sana Yesu, oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me.
Say, Father, you the one, we are one, your God. Come on, oh, I beg you, please bless me, Lord. Hey. Nakupenda Mungu Baba wendo wangu. Wa maisha ni bila we, maisha ni misiwezi. Oh, I don't lie, kweli we bila we, kweli we bila we, misiwezi. Oh no, kweli we bila we, kweli we bila we, misiwezi. That's what me say, oh, nakuitaji, that's what me say. Wendo wangu, that's what me say, oh, nakuitaji. That's what me say. Wendo wangu.
Nakupenda sana Yesu. Oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Nakupenda sana Yesu. Oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Nakupenda sana Yesu. Oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Nakupenda sana Yesu, oh daddy, mwokozi wa maisha yangu. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me. Would you bless, would you bless Jehovah? I remember me.
You the one me go give praise, Lord.
You the one I give and song.
You the one me go give praise, Lord.
You the one I give and song.
Mina sema wendo mweza. Nasema wendo mweza Jehovah kimbilio yo 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 yo. We must cut it off.